ngiyamis ingathi sekunjalo umadumane sekafikile esekafikile eklingkling. Bathi tling tling umakali kukwini lapho calling coming. Mangithi ngiyabuka bathi qono minin 10 kilometer. Kudala sibagijimisa ubhatata lapho mngani wami sabaphanisha. Thekeleke sekunjalo seyishayile kufike nabo sisiba mafika bayakhanyisa. Engathi sekunjalo umadumane sekafikile esekafikile etling tling.
Thank you.